Bengim tanda mi nu love you I'm hey Bengis tanda mi ni tanda sa me hey Bosi tanda sentlizi yo ya hey Bengitshela ukuthi impilo yami yonke Ngiyoyiphusha nawe Bengitshela ukuthi impilo yami yonke Ngiyoyispenda nawe Wajika izinto Kwajika izinto Kwafika umjito ngqono kuname Wathatha lesithandwa sami Zapapa Wempinjame ngishawe ngesina Wemganwame ngishawe ngesina Wempinjame ngishawe ngesitina Wemganwame ngishawe ngesitina Bamthethe umfazi kamjida Zapapai Ngelinye ilanga uyongikhumbula Uyokhumbula uthando lwami Uyokhumbula impatho yami Uyokhumbula imizamo yami Wangithembisa Wangitshela ukuthi uyangithanda Wangitshela ukuthi uyangithanda Kwajika izinto Kwajika izinto Wahamba nomunye Zapapai Wempinjame ngishawe ngesitina Wemganwame ngishawe ngesitina Wempinjame ngishawe ngesitina Wemganwame ngishawe ngesitina Zapapai, zapapai. Zappa-eye, Zappa-eye.